taku ki te atu, he rangatira ngoi kore a Chris Luxon. Me he mea i whai whakaaro nui ia ki te rangimārie o te tau o te motu, kua kore ia e tuku i te kuaha kia tūwhere ki e nei whakaaro porohēhē nei o David Seymour. Engari, ki ai ia i whai pērā, i whakai atu, i mea atu, o ai, ka tau tuku i a koe mo te wahanga tuatahi kātahi ka riro ki a koe.